zenbury.com. Super Vibes. Oh.
John Foxy Production.
Wina ati konda ife wenzi latundie ati funa funa ife indenta wizonse
Ndisho chikumbuzo chachikondi chosama Chiembekezo chachikulumutso chosatha Malingaliro otsatira Yesu atsogororo wala Pokhala ndikutsindikira kuti palibe munthu alinacho chikondi choposa ichi Chakuti munthu ataya wake moyo chifukwa chake abwenzi Tidzapitiriza kunyezimira ndikuchita matama muchikondi ndichiyanjano cha Yesu chachikulukulusha
www.amadzambiri.com.